kama unainama, epu punguza kidogo. Nikikuona nalewaga, epu sungusha kidogo. Nyuma kilemba sungushaga, kutu natoka kidogo. Fera chidika na wema, naona kama senema. Igizora jochi na senga, au she kwa muganga. Baby gari cha kwako kitamu, nipeni lambe minisikie. Nikifidi nikoso fahamu, ninyonye kifuwa nutulie. Chochote ni titit, siende dodo ni titit. Panda nyuma pikipiki, nikalie nigeuze kisi. Si chochote ni tikiti, siende dodo ni tititi. Panda nyuma pikipiki, nikalie nigeuze kisi.
Ra, ebu inama, azunguka, arina nga shake. Usishindwe kucheke, siyo fake, chile, sawe matapetu. Ra, ebu inama, azunguka, arina nga shake. Usishindwe kucheke, siyo fake, chile, sawe matapetu. Shake.
Nishike mini nganganie, nitunze mini tuli. Sisi njiwa wao mawe, wabaki bubu watuli. Nishike mimi nganganie, nitunze mini tuli. Sisi njiwa wao mawe, wabaki bubu watuli.
Shake, baby girl, shake. Shake, go down, shake. Shake, baby girl, shake, shake, go down, shake.
Fanya kama unainama, epu punguza kidogo. Nikikuona nalewaga, epu sungusha kidogo. Nyuma kilemba sungushaga, kutu natoka kidogo. Fera chidika na wema, naona kama senema. Igizora jochi na senga, au she kwa muganga.
Ra, ebu inama, azunguka, aringa nga shake. Usishindwe kucheke,